É tchank essa playa, essa playa.
Abra o fone pra não quer.
Cocobo, magic finger baby.
Kick and see.
Kuimba bila kufuta wana we. Siwezi kuimba bila kule wa wana we.
Fuji on
the knees. Eti anaona donki. DX wake jamani amemkatai. We anaona donki. DX wake kamputa moshi hoteli. We anaona donki. DX wake kamputa da safari. We anaona donki. Eksi wake kamputa paka safoi. Imama anaona donke. We donke sibola jinyoke. Anafraisha wapambe. Uwapambe, uwapambe nufie. Imama anaona donke. We donke sibola jinyoke. Wanafraisha wapambe. Uwapambe, uwapambe nufie. Siwezi kuimba bila kule wa bwana we. Siwezi kuimba bila kufuta bwana we. Siwezi kuimba bila kule wa bwana we. Siwezi kuimba bila kufuta bwana we. Niache nilewe. Niache nifute. Sela futa, niache nilewe. Sia futa, niache nifute. Kienda na keifanta kirudia na dabo kiki pija makofi, 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 makofi. Kienda na keifanta kirudia na dabo kiki pija makofi, makofi, makofi. Kabo adasa pija makofi, pija makofi. Kadu adasa pija makofi, pija makofi. Apokati pija makofi, pija makofi. Wekulumo pija makofi, pija. Weheli bububu pija makofi, pija. We mashamsham. Kifanta kirudia na dabo kiki pija makofi, 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 makofi. Akienda na kifanta kirudia na dabo kiki pija makofi, makofi, makofi. Awe meneja lomi. Mbande baka chamazie wakali waloni anisa limecha yelo inisa uje mwana omwana e anisa limebaba set up we watoto wakisiwa maputo anisa lime mwana mkwe anisa lime watoto wa Morogoro paka barabara ishirini paka Dodoma Mbeya paka Kigoma inisa uje ya bufo. Panda kagela msela tomu. Msalimie my pleasure.
Chunky supplier.